Dios mío. Mtoto wa kike ananichanganya, hadi najishangaza. Haki ya Mungu shapata size yangu ananikamata. Kisi uko na mashtaka, nasho na ni masaka. Mashallah, mbrasa vimechongo naona mashaka. Kimwa kiongeza mafeta, zungisha mapita. Mtoto mali fine, blow na wine, kona pressure, pressure. Leona time, tutu vibe, nikunyeshe pressure.